FBG on this one,
Mr. Dima.
This is for the people in Africa.
Difference. The Alas to Zambia, Mr. Dima. Yo. Let's go.
Yozali kitoko, mama na lingi yompo. Yozali kitoko, na lingi yompo. Yozali kitoko, mama na lingi yompo. Yozali kitoko, bolingo nangai. Yozali kitoko, mama na lingi yompo. Yozali kitoko, bolingo nangai.
Besi mingi na bolingona Mwasi balado na yokia na yokite bolingona ngai Ewo kae yo bolingo ngai mama Lanza lingi yu lanzi alingi yu mama
Yozali kitoko
kete mama na lingi yompo
Yozali kitoko
Changa, yabandiwe malavi Usiana chinono, let them talk my honey Love you, I need you Iwe naine, wakape Kumanda malavi
Yozali kitoko, mama na lingi yompo Yozali kitoko, na lingi yompo Yozali kitoko, mama na lingi yompo Yozali kitoko, bolingo nangai Yozali kitoko, mama na lingi yompo Yozali kitoko, bolingo nangai
Yemba wutu wutu, muwazi Na yokiti, ngai Mama yoyo, na yeviti Why they leave you easy to understand Ngai tete, zete loba Yemba, papalado, mesi mingi, palento, palado, mesi mingi, palento.
Yozali kitoko, mama na lingi yompo. Yozali kitoko, na lingi yompo. Yozali kitoko, mama na lingi yompo. Yozali kitoko, bolingo nangai. Yozali kitoko, mama na lingi yompo Yozali kitoko, bolingo nangai Yozali kitoko, mama na lingi yompo Yozali kitoko, na lingi yompo Yozali kitoko, mama na lingi yompo Yozali kitoko, bolingo nangai Yozali kitoko, mama na lingi yompo Yozali kitoko, bolingo nangai
Yo boy, I say you, Mr. Dima
Let me G on this one, mega worldwide, only for the people in Africa
I got you, BB, I see you